Minister akula kumusanga za njigiriza, Jeneti Kataha Museveni, agamba nti bivudde embigezo y'abaana abato ebigezo basinye eyokuno mwaka ogwedde byolesente waliwo okweyongera ku ngeri abaana gye bakwata ebisobasomesebwa mu nsoma empya ey'obwoleke. Olwaleero UNEB kikola ku bigezo kifulumiza ebigezo y'abaana abatuula siniya eyokuna omwaka oguwedde eba n'emitwalo 23 n'omusobyo era nga gw'omuteeko gw'okubiri ku nsoma empya competence based curriculum. Mukyala Museveni agamba nti abaana bayise lwa nsonga nti abasomesa batandise kakati okunyikira ku binyusa eby'ensoma empya ebigezaako kulwanyisa abaana okusoma nga bakwata bukwasi bukusu. Mu bigezo bino ssaabawandiisi w'ekitongole ky'ebigezo ki UNEB Daniel Odongo agambye nti abayizi abaakola ebigezo beeyongeddeko 20% bw'ogeraageranya ku baana 35 1917 abaatuula siniya eyookuna omwaka 2024. Abayizi abawala be baasinga kuba nabo abalinza okujjumbira ebigezo bino era nga ku bayizi abeewandiisa kuliko 2214 abatazze kukola ebigezo bino wadde ng'omwezi guno guzze gukendeera buli mwaka oguyitawo. Abayizi abawala bakoze bulungi okusinga Olungereza n'essomo ly'eddiini y'Ekikulisitaayo Christian Religious Education so nga bannaabo abalenzi bayaliisizza enkuli mu byafaayo history, political education, ebyobufuzi, enkola y'ensi geography, mathematics okubala, agriculture, ebyobulimi, ebirungo ebya science chemistry n'essomo ly'ebyobulamu biology.